mbiri mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kwa ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste nshimiye imana ikiganiro gasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga cyo kuri iki cyumweru ni ikiganiro cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 serivisi y'ikinyarwanda n'ikirundi kw'ijwi ry'Amerika imaze itangiye kubagezaho ibiganiro muribuka ko twatangiye ahanini dufasha mu guhuza imiryango yari yaratatanye kubera intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uyu mwaka w'isabukuru ni nawo mwaka watangiye mo ikiganiro agasaro kaburaga niyo mpamvu uyu munsi tukabategura ikiganiro kihariye muza kumvamo abantu cyane cyane bashakisha ababo baburanye bari mu Rwanda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane turibanda ku bana babuze bakiri impinja cyangwa se bitambambuga
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
duhere mu gihugu cya Congo Brazzaville kimwe mu bihugu bikibarizwamo inkambi z'impunzi z'abanyarwanda mu nkambi ya Kintele niho twasanze umunyarwanda umaze imyaka 25 yumva ijwi ry'Amerika ni Mpagaze Isaï uzwi cyane ku izina rya Padiri
natangiye kumva ijwi ry'Amerika mu 1996 turi guhunga niho cyane yikurikiranye abatwe tugeze bitishanje nibuka neza aho numvise umunyamakuru avuga ati impunzi z'abanyarwanda ziri guhunga zagore mu mashyamba ziri kurya imizi y'ibiti ayo makuru rwose nayashyize mu mutwe
ubwo mwari mugeze ishanje murakomeza mugana hirya mu burengerazuba aho mugenda hose mukagenda mwumva ijwi ry'Amerika
wi nagerageza kujya kurivumba bari fite radio ariko nabonaga isaha igeze bari kumva radio nagerageza kubegera kujya ngo numve yenda ko batubwiye ati humure cyangwa se mugiye kugeraho mugomba kuruhuka ngo twaye tugeze ishyanje turi kujya tugana aho bita za tingitingi tugeze tingitingi nabwo nabasha kugerageza mu gitondo cya kare kure abantu bafite aka radio ngo numve amakuru y'inyine yacu mwaba mutuvugaho nimba arajye kudufasha nimba se turi hafi kugera mu gihugu cyiza cyatwakira
ayo makuru se wumvaga hari aho wageraga ukumva na makuru akurema gatima cyangwa se ukumva na makuru aguhahamura wayafata gute icyo gihe tuvuge umugeze nk'itingitingi
tingitingi numvaga ko twageze ahantu heza kuko amakuru mwavugaga nyine ko hari imiryango yazakudufasha imiryango iri kufasha impunzi niho abantu bo bavuga imiryango yo kudufasha hano tugiye no gusubira mu gihugu cyacu kandi meshaga ntago amakuru y'ubu ry'Amerika yageze amahamura
hanyuma kuva tingitingi mwerekeje hehe kugeza ubwo mugeze aho ngaho mu nkambi ya Kintele urugendo rwagenze gute ijwi ry'Amerika ryabahaye amakuru yahe yabahaga imbaraga zo kugira ngo mutsimbure nka yandirimbo ya kera
tubitingitingi kuko icyo gihe na twabyari bikomeye cyane kuko twakoye nyine n'abadukurikiye ingabo zarimo ziturwanya za Kabila n'iz'u Rwanda ntabwo twabashe guhagarara ngo tubashe kumva radio twagendaga amanywa n'ijoro kugeza tugeze aho bita muri Congo Brazzaville nkanjye nambukira aho bita Injondo ubwo rero nongeye gukurikirana radio neza naringereye aho bita Injondo ariko cyane nabwo byansabaga kujya kureba aho nyivumba kuko nta radio nari mfite kujya ngo numve wenda kwe n'abandi kuko nta muryango nari mfite numve ndabandangisha cyangwa se numve nanjye ko nabigenza kugira ngo nshakishe nanjye umuryango wanjye
nk'uko bizana ku ijwi ry'Amerika uravuga ibyo kurangisha abantu dufite ikiganiro agasaro kaburaga ikiganiro gifasha imiryango guhura n'ababo baburanye hari umuryango wawe waba ufite hirya no hino aho muri Afurika waba ushaka kubwira aho uherereye kugira ngo ikintu kiganiro kibe cyagufasha kubageraho kugira ngo bamenye kuri amahoro
muri Afurika nubwo nibuka umwaka abanyamakuru b'iri Amerika bigeze kuzana ikintere naguma kangwibuka neza ariko bisha ko muri 2006 gutyo nago ndi kubyuka neza abanyamakuru bigeze kuza hano mbasha kurangisha abavandimwe banje twaburanye kuko jyewe navuye mu gihugu mu Rwanda mu ngira mu Burundi nyura mu Burundi abita mu kibitoki nambuka ivuvira muri Zaire nzamuka Bukavu turi Gunga ngeza ati nyitingi abavandimwe banje rero bamwe bagiye muri Tanzania abandi bagiye Uganda ubwo aho tugiye muri 2006 rero nabashe kuvuja kuri rya Amerika nshakisha abavandimwe nzakumenya ko abagiye muri Tanzania baje gutaba ni numva mu makuru yakurikirana abo muri Tanzania bigeze kubacyura barataha ubwo naje kumenya ko murumuna wanjye ari mu gihugu baza kunyandikira bakoresheje SSL bambwira ko bumvise itangazo bambwira ko batashye bambwira ko umukuru wanjye yapfuye papa yapfuye mama yapfuye ariko bo bakiriho bambwira ko mushiki wanjye mukuru bita Venancia Mukabisangwa ari mu Bugande nababyara banyu bo kwa Masenge bari mu Bugande aho niyo makuru meruka abo bari mu Bugande nago twagize kuvugana ariko bampa nimero zabo za telefone nabahamagara nitubashe connection nibikunde n'ubungubu rero kuri buri ya Amerika sinzi nimba bajye baryumva
bararyumva cyane rwose
ubwo abavandimwe mfite ari babyara banje bari mu Buganda mushiki wanjye umuvinaza mukabisangwa numva bafite umugabo twa Matabaro Jean Damascene bari mu Buganda ntago nzi nka barimo sinzi narabarimo undi mfite ni umubyara wanjye uri muri Amerika witwa Sandimana Jean Pierre ubwo yabaye muri Central Africa abasha kumurikana muri Central Africa nabo ashaka kandi babanzi ubwo rero kwa ko muri Amerika nyine haje ibibazo byo kugenda ngo yimuka na bintu bya confinement n'iki byose nawe ntararimo nawe ubwo ngo arimutse nawe nago ndarahererereye witwa Sandimana Jean Pierre abo ni bo bavandimwe naba nibuka abandi bari mu gihugu nta makuru yabo nabanzi nimba bakiriho
igihe abantu bahunga ikivunge bagenda ahantu hatazwi nibwo kenshi abana batandukana n'ababyeyi babo mu mwaka w'1997 umunyarwanda kazi mutumwa nka Yudita nibwo yavuye mu nkambi kisanga nagaruka mu Rwanda ariko yasize inyuma umwana we mukandutiye Kostazia mutumwa inkare mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Muyira kagari ka Nyamure umudugudu wa Cyegera
ukuntu namuze turi mu gusubira inyuma tuvuye aho bita Diyari turi kujya aho bita Obira
wamusize inyuma yakugiye imbere hari uwamuhaye ngo amugufashe byagenze gute
twari turi abantu benshi turi ikivunga turi mu nzira tugenda ku murongo noneho mvuye nk'ahantu mbega ngeze nk'ahantu nyine imbere nyine ndebye kubera ko hari ku mugoroba umwana ndamubura
ntabwo washoboye gukomeza gushakishe
umwana ndamuze kubera ko hari haguye imvura sinasubira inyuma ngo nge kumushaka kuko ntawasubiraga inyuma baramukubitaga n'imizo kamwe mubura gutyo nyine ndakomeza ndagenda njya mu nkambi ya Obira noneho ubundi tuhageze turahaba baza kuza kuducyura nyine batujyana mu Rwanda umwana haramubona igihe kiza kugihe bazana za gari ya moshi batujyana igisangana niho twatahe mu mwaka wa 1997
kuva icyo gihe nta kandi gakuru wongeye kumenya ku mwana wawe
ndetse iby'umuntu utakiye kumwe mu nkambi twahahuriye arambwira ati namubonye umuzarirwa yamutoye ati amushoreye umuzarirwa w'umugore kuko mubyambiye kwa dukoranye impande noneho tuza kujya guhura mu nzu aho twari turi muri iyo mpande agahungira nabonye umwana wawe ati umuzarirwa yamutoye ese umubonye wiwe akuzi n'umuntu wenda twari duturanye ati mba rero ati hari ku mugoroba ati nihuta nanjye turi mu ishyamba ati noneho bituma nta mu mwaka kuri numva ko nange nahise mera nk'usugirewe amatima arakubirira ubwo naje no gusubira inyuma tukwa rero muri iyo nkandi nkajya ngenda nkajya ku misozi ngenda ndeba mu ngo uzaho ngaho namubwiye ubwo ngubwo niwe ndamubwira ndi karira nirira mu iyo nkandi nyanyicaramo igihe kiza kugira baraducyura nuko ibintu byangendeye.
Hashize imyaka 24 uvuye Kisangani umukobwa wawe umusize inyuma nta kandi kanunu ke wongiye kumenya kugeza ubu mbese harabandi bana wari ufite
ya nta kintu kindi numvise kuva navayo ntayo nicari muhira hari n'abandi bana nari narabuze cyokoza narababuriye mu Rwanda noneho ndababona ndamubona mbona umwana umwe undi ndamubona nawe namubonye hashize imyaka 21 undi mwana ni narabuze.
Komeza wizere na Costas yamukandutiye nawe umaze imyaka 24 warabuze nibishoboka azaboneka niba yumva ijwi rya Amerika n'uwaba umva ijwi rya Amerika aho yaba ari hose aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kongo Brazzaville, Kisangani cyangwa se Lubumbashi, Kananga, Bandundu, ahariho hose aho ijwi rya Amerika rigera. Mwese ababa bazi uyu mwaka na Costasia mukandutiye yamuhuza na nyina mutumye inka Yudita umushaka. Yudita, ndagushimiye cyane ku bw'iki cyizere wagiriye ijwi rya Amerika, ugira amahoro.
Murakoze kuko mumvugishije tukabonana ubu nahoraga niteguye nkavuga nti azampamagara ntahari
nibyo
kandi nkahora ntabaginga ngo ntazabura umuriro mukazampamagara wenda ntahari rwose ubu telefoni yari nyifite nyikuye no ku muriro nyine ndavuga nti ntakwishyira hasi mutazampamagara ntahari.
Oh, birashimishije ko nshoboye kukuvugisha ubwo wari unyiteguye muri benshi mbamwiteguye ku ijwi rya Amerika ribahamagara
kandi tubona mufite ubwitange niyo mpamvu nemeye kubikora gutyo nkemera kugira ngo nigenda mube mwagira uko muzamarira kuko n'abandi mukibamarira.
Inkambi zari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze gufungwa n'ibigo byarerwagamo abana b'imfubyi byarafunzwe. Abana batabonye ababyeyi bagaruye mu Rwanda bashyirwa mu bindi bigo bibarera. Hari umwana umwe sibo niyo Hirwa Samuel wari mu kigo cya Caritas Buhimba yari afite imyaka 5 ari mu karere ka Nyarugenge umudugudu w'Inkingi akagari ka Tetera umurenge wa Muhima arashakisha ababyeyi.
Ndashakisha ababyeyi banjye papa na mama nkashakisha n'abamuna banjye na bakuru banjye.
Urabashakishiriza he mwatandukaniye he?
Twatandukaniye muri Congo mu cyitwaga Zaire.
Ryari
ubwo rero nge mu 1995 nge nibwo nababuze kuko namenye ubwenge ndi mu kigo cy'imfubyi muri Caritas Buhimba. Ni ikigo cyari cyarashyiriweho nyine impunzi z'abanyarwanda abantu baburaga abana babo nimwo bajyaga kubashakira bakababona. Ngero nari ndakana gatoya umuntu wandeze wankuyemo yambwiye yuko intambara yabaye nge nta mubyeyi ndabona waje kundeba. Ubwo twarahunganye aranjyana yari umukozi wakoragamo ariko biba ngombwa ko abana batari babona ababyeyi babahungana kubera ko batari kubasigamo bagapfa. Ubwo rero nanjye nahunze muri ubwo buryo njyanjyanye nkindi gatoya nzi ko nyine ari umubyeyi wanjye. Naje kumenya nyuma ko atari ababyeyi banjye nyuma twarahungutse turi mu Rwanda ariko ndi kumwe nabo nyine ndi mu babyeyi babo gusa nge bamfataga nyine ukuntu nkabona ko ntari umwana wabo. Naje gupropoza nyuma ndamubaza wa wundi wanzanye ambwira ko bankuye mu kigo nyine muri ubwo buryo ngo bababujije kubabwira nkiri umwana muto kugira ngo ntazagira ihungabana. Aza kumbwira ko yashakishije ngarangisha ku bigo bya Amerika no kuri BBC ariko ntiyabasha kugira umuntu abona. Ndavuga nanjye none ubwo maze gukura nzagerageza ngishe n'abantu inama numva uburyo kinazabona umuryango.
Ababyeyi bawe se yashoboye kukubwira amazina yabo?
ntabwo abashije kumbwira amazina yabo, gusa yambwiye ko amazina yanjye nitwa Gasibo Niyo Samuel ariyo bamaseri bamuhaye ngo nitwaga.
Abo bamaseri bamuhaye ayo mazina n'abamaseri bahe?
Abamaseri bakoraga muri icyo kigo nyine, kuko cyari ikigo cy'abapadiri cyabaga mu bamaseri babikira nibo bagikoragamo. Ubwo rero Hirwa yaje kurishyiramo hagati. Hirwa niwe wari inyise nyine kugira ngo abashe wenda kugira ngo nzabashe sinzi uko byinji mbese.
Ubuse wanditse kuri nde? Umwanditseho nk'umubyeyi wakubyaye akakurera, umwanditseho nk'umubyeyi wagutoye akakurera akagukuza, wanditse gute mu mategeko y'u Rwanda?
Mu mategeko y'u Rwanda nanditse ku babyeyi w'uwo musore.
Uwo musore wuhuvuga?
Uwo musore wavuye mu kigo, ubu ni umugabo arubatse nawe afite umugore n'abana. Ariko ababyeyi be bamubyara banditse ko ari nabo nanjye bambyaye, nibo bari mu irangamimerere, ariko baje kunsobanura nyuma ko atari bo bambyaye. Ubwo no mu by'ukuri kubera guhunga ntabwo bazi agace naba narakomokagamo cyangwa se ababyeyi banjye, nabashije kumubaza ibisobanuro birambuye kugira ngo nzabashe gushakisha, ambwira ko nawe nta makuru menshi ahagije afite, ariko bibaye ngombwa mbonye abantu babimfashamo ngo wenda nawe yabahuza akababwira ubusobanuro wenda bindi burenze ubwo yambwiye. Kuko yari umukozi yakoragamo cyane afasha abana.
Wari umwana muto ufite imyaka 5 ariko uribuka byinshi, ndetse no mu butumwa wanyoherereje na bonyemo iyo nyota yo gushaka kumenya niba ababyeyi bawe bakiriho.
Urumva ko mbonye abandi bantu babafite cyangwa se akavuga ati nimba bafite barapfuye, njye ngira agahinda nkavuga inese nimba banariho cyangwa se nta n'abariho nabwirwa n'iki? Ngira agahinda ku mutima wanjye katajya gashira na gato.
Komera, tuzagufasha uko dushoboye, Imana nidufasha ku gahinda kazashira. Ndahamagara umugira neza wakuvanye aho ngaho ibuhimba muri Orufarina mu kigo cy'imfubyi akakugorora mu Rwanda akakorera ukabukuze, kugira ngo ndebe ko yampa ibindi bisobanuro byazadufasha gushakisha abo mukomoka hamwe.
Murakoze cyane rwose, neza ubufasha bwanyu kubuzagira akamaro.
Urakoze nawe, ngaho ukomere.
Yego, murakoze.
Agasaro kaburaga.
Nk'uko nabisezeranije, Sibuniyo nashakishije uriya mugira neza amuvanye muri Congo akamugarura mu Rwanda akamugira muri umuna we akarerwa agakura, naramuhamagaye. Alo?
Alo?
Oui, Mbwana Bugingo Jene, muraho?
Aho neza.
Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nari nguhamagaye kubera ko hari umwana wareze waduhamagaye witwa Sibuniyo Hirwa Samuel, adusaba kumufasha kubona ababyeyi be. Nagira ngo nkubaze, abo babyeyi be wabubazi?
Ya babyeyi be ntabwo nabamenya. Kuko njyewe nagiye gukora muri Orufarina n'umukozi, noneho Orufarina igira igihe cyo mbasangamo, mbasangamo ari abana batoya cyane benshi, noneho njyewe nkuramo kugeza igihe Orufarina nyine zifunga, basigaramo bo ari abana bakeya kuko abandi bari babonye ababyeyi, noneho yarigezeho gufunga nyine kwa Orufarina, abakoragamo bafata biyemeza gufata abantu bari basigayemo bakeye. Ubwo rero ni muri urwego nyine nanjye namufashe mufata nyine nk'umuntu wakoragamo, hanyuma mujyana mu rugo nyine tubana nyine bana nyine n'abandi bavandimwe banjye baramwakira kubana gutyo, kuko nabona kubwira ngo njye namubonye gute namusanze mbese mu Orufarina nagiye gukoramo nk'umukozi.
Ntabwo wigeze umenya aho yaba akomoka? Nta birumvikana yari umwana muto yadashobora kuvuga, nta hakanunu ka komini yakomokagamo prefecture se nta kintu wamenye
gose pe ntabwo bigeze bamenyekana kuko wabonaga mu gitabo bandikagamo izina baba baramwise n'amazina ashobora kuba yayitswe n'abazina n'abakorera muri yofe na nyine bamuriraga nibo banaguise n'amazina noneho bari bambaraga akantu ka blastere ku kaboko nyine bakabona ko umwana yitwa gutyo ntabwo rero nta kanunu na kama kuko numwe iyo situation habagaho serivisi za reunification reunification familiare ko abakozi bagendaga baberekana uyu mwanya wamumenya se nuko hanyuma abamenyekanye abantu babo barabatwaye rero ngo abo bari basigaye nta kanunu kakabo kari karigeze kaboneka.
Ni ukuvuga yuko bashobora kuba barashyizwe muri icyo kigo cy'imfubyi kubera ko batuwe nta babyeyi bafite, ari undi mugiraneza wabazanyemo nawe uza gufatiraho ngaho wiyemeza kumurera.
Yego, ni muri urwo rwego pe, ni muri urwo rwego nanjye nababonye gutyo kuri abakozi ndetse abafena bifunze niho abakozi bari basigaranye abo bana nyemeza kubagabagabana. Ni muri urwego nanjye namufashe, bari abana batoya, bari abana batoya cyane, imyaka ine itanu gutyo, ariko nyine nawe yari afite inyota yo kugira ngo amenye umuryango waho ukomoka w'ukuri, ariko mu by'ukuri nk'uko nyine ntawo twamenye ntabwo twamubwije ukuri, turamubwira ndisakura abizi ndisakura mu muryango wacu azi ko nta bandi bahari, kuko natwe iyo tuza kuba twarabamenye tuba twaramubwiye, nuko nta trace mbese twigeze tumenya. Kugira inyota byo yari ayifite, ariko nyine bihura nuko nyine nta makuru afatika twamenye kuba twamuha.
Eugene Bugingo, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wafashe kugira ngo udufashe dushobore gufasha Siboniyo Hirwa Samuela ndetse n'abandi babyeyi benshi ndazi ko hari mwabuze abana banyu. Niba mwumva uyu Samuel Hirwa Siboniyo ari uwanyu, nimuduhamagare hano ku Ijwi rya Amerika tubahuze we ndetse na Eugene wamureze. Ndagushimiye cyane.
Yego, nanjye ndabashimiye cyane rwose, ari wakumva nyine iyo mesaje imeze gutya mureba imwerekeye wakumva ko yaba ari mambaye dora famiye we rwose pe tayari njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu wakoze icyo gikorwa, kandi n'umuryango nawe wanjye abamo wa mwaki kumva nta kibazo twahura tukamenyana tukaba.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 hirya no hino mu Rwanda hari inkambi zirimo abavanywe mu byabo n'intambara kimwe n'abashyizwe hamwe ngo bakingirwe ubwicanyi. Mu nkambi yari Ndera haburiye umwana wari uhari atwarwa n'umuntu uzwi ariko nyirasenge wamuriraga mu Kamfizi Farida uzwi cyane ku izina rya Mama Jeanne, na n'ubu aracyamushakisha ari mu karere ka Kamonyi umudugudu wa Gihinga.
Twaburanye 1994. Uziko jenoside yarangiye mu kwezi kwa karindwi. Jyewe aho nari narahungiye ndaza nsanga umuvandimwe wanjye yarapfuye n'umugore we. Ariko umwana aza kurokoka. Aza ndamukurikirana, urabyumva naje kumenya ko yarokotse, abantu barambwira bati twamubonye Ndera, inkotanyi zari zadushyize. Ubwo ndagenda njye Ndera ndagenda ndamushakisha bamye impapuro z'abana batwawe n'abazungu ndamubura, ariko umuntu bari kumwe, umuntu arambwira cyane mama bita mama Hadija ari kumwe n'uwo mugore wamutwaye.
Hadija?
Mama Hadija. Noneho mama Hadija ndamushaka ndamubona ndamubaza arambwira ati yatwawe n'umugore twari kumwe hano, uwo mugore bamwitaga Beti. Ngo yakoraga muri sosiyali hariya igikondo, yari umusosiyali. Noneho ndagenda njya muri sosiyali, ngeze muri sosiyali barambwira ati ntagikora hano, asigaye akora muri minijisite. Njya muri minijisite barambwira ati baza umugore bita Jeanne Uwamurera niwe ukurangira aho ari. Ndambaza Uwamurera Jeanne aramushaka aramumpa, umugore mubajije arampakanira ati reka reka nta mwana mfite, bakubwiye ko narukukanye n'umugabo wanjye ariko umugabo wanjye yarapfuye iwabo hari ku Kibuye. Ubwo biba biranyibeshya ndagenda njya mumva, nageze muri rusheri na zose sinigeze nicara. Ndashakisha hose ndaheba pasi, ubwo ngubwo nkajya ngira gutya nkashakisha, nakumva binjemo nkashakisha nkabwiye umwana sinzi ko yapfuye, umwana sinzi ko akiriho, mbese ndakubwira ngo uwo mwaka warangiye n'ukurikiraho, nicara nshaka 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 maze kunanirwa ndavuga ntereka ndekere nta kundi byagenda ejo bundi, kuko nkunda kumva ijwi rya Amerika cyane cyane niradimba mu gutwi. Noneho ndakumva numva ndakwishimiye ndavuga ntigiye gushakisha uriya mwana, nzamushakisha nzamubone nganire nawe ndebe ko yashakira umwana akamubona akagira abana. None nubwo ngubwo naje negera umwuzukuru wanjye n'ubufite iyi telefoni arakumpaye, ndashimira Imana none turabonanye. None nibyo
aranyitabye atangira kumbwira amakuru, ariko musaba nkomeje ko yakumpa tukivuganira.
Ndi nyinasengeye w'umwana, ni nanjye wamureze se yamutwaye amaze gushaka umugore avuga ati ndashaka umwana umuzane kuko ibyo bindi byose rero byakira umusore nigiye wamureraga.
None
ariko baramutwara yatangiye bari batuye hari Remera kuri aho bita kuri SJP. Urahazi?
Ndaharuzi. None umubyeyi Gapusi yari afite imyaka ingahe muri 94?
Yavutse 83.
Urumva rero ko yari umwana w'imyaka 11 utangiye ku mwangavu kuba yararokotse genocide, hanyuma akaburira mu nkambi y'Indera. Ongera unyibutse gato uko byagenze.
Uwo mugudamu wa mutwe ngo yitwaga Beti. Yakoraga muri sosiyali Gikondo. Kwa kundi impunzi zihurira ahantu aza guhora n'undi bita mama Hadija, ari umugore w'umuntu wayobora umusigiti wa Remera. Noneho barabanaga aho hantu uzi ko impunzi zihura zikihuza bakajya bakora ikundi imwe gutyo. Noneho rero ngo aza kuyara atwite inda ya mbere, aza kubwira uwo mugore mama Hadija aramubwira ati umwana ndumva mukunze ndashaka kumwitwarira. Aramujyana n'uwo munsi ngera kuri mama Hadija. Mama Hadija arambwiye ati iyo mbimenye twahuriye mu isoko, ariko sinibutse kumubaza iby'uwo mwana.
None se Beti ntabwo wambwiye yuko wagiye kumureba ugasanga akura muri minijisite yaravuye Gikondo?
Barambwiye ngo yakora nubwo nagiye Gikondo kuri sosiyali. Barambwira ati nibyo koko uwo musosiyali witwa Beti yakoreraga hano, ariko ubu ntacyo yakorera asigaye akora muri minijisite. Ndagenda muri minijisite ndabaza baza kundangira undi witwa Jeanne Uwamurera, barambwira ati niwe wakugezaho Betari. Koko mbonana na Jeanne aramumpamagarira turaganira, mubwira ibintu bingenza mwereka ukuntu mbaba, yarambwira toya ati ntabwo uwo mwana nigeze mufata arampakanira.
Urabyemera?
Ndarampakanira ntubashitse intege.
Ntabwo bihagije kuguhakanira. Hari abantu batatu cyangwa se babiri bakwiye kudufasha. Kubera ko umwana wawe yagiye mu nkambi ya Leta y'u Rwanda.
Yego.
Iyo nkambi yabayeho kandi abantu benshi bayinyuzemo bariho. Uwo mudamu Beti wahakoraga waje gukora muri Minisiteri y'Ubutabera ya Leta y'u Rwanda nawe ariho kandi araho ngaho mu Rwanda. Hadija nawe aracyariho?
Hadija niba akiriho simbizi, ntabwo ndasubirayo.
Hadija tuzamushaka.
umugabo yari Birari uyobora umusigiti bamwita Birari
yari Birari w'umusigiti wa Remera
ariko yarapfuye
Imana imuhire uko ridashira abo ngabo bose hari bimenyetso bigaragara byadufasha gushakisha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo tumenye
aho ari
rambona ko ikintu cya mbere turi bukore mubyeyi ni kuzegera uyu mudamu Betty kugira ngo tumubaze ahantu uyu mwana ari akatubwira uko yamubonye ndetse n'uwamurera Jeanne ukora muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda niba ariho agikora akaba yumva ijwi ry'Amerika yadufasha kuduhuza n'uwo Betty kugira ngo dufashe uyu mubyeyi ushaka uwase Josiane nyina w'umuntu bitaga Gapusi aboneke
urakagira abana basogusa
urakoze mubyeyi
Imana iguhe umugisha umva wa mwana umugisha abantu bagusabira nanjye nongereye hundi ndumubyeyi ukuze Imana ndagusabira imigisha ku Mana igikorwa ukora kiraremereye cyane jewe cyanguye ku mutima numvise ngukunze ntakuzi ibikorwa ukora kiraremereye ntabwo ari ukikoresha ntuwite kugukoresha kandi azabiguhembera
igihe umwana buriye mu bantu bari mu maboko ya leta y'u Rwanda nayo iradufasha kugira ngo dushobore kubahoza mwebwe babyeyi mamushaka udusaro twanyu mwaburanye
udusaro twacu mama ninagiye asigaranye genyine
birumvikana kandi ndakumva ndahamya rero yuko ibingibi ntabwo bizaba ngombwa ko twongera kwitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe abantu bose bineza bumvijwe rya Amerika bakunze muri uyu mwanya yazadufasha kugira ngo tumenye irengero rya Betty ushobora kuba ari we magingwa ya ufite uyu mwana w'umukobwa uwase Josiane nyina w'umuntu wa mubyeyi we nongere ngushimire icyizere ufitiye ijwi rya Amerika kandi ngushimire ko wafashe akanyuka atura imbaraga nongere nibutse abatwumva ko uri umukecuru ariko umukecuru w'ineza ukagira imbaraga zo kugira ngo tuvugishe ushakisha umwana wawe ndabigushimiye cyane
nanjye ndabishimiye mbanje kubashimira Imana kandi ndabishimiye cyane narakwishimiye ku buryo budasubirwaho Imana ikomeze kubarinda n'abanyu n'ukuri
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego
mu burasirazuba bw'u Rwanda ahitwa Igahini naho hari inkambi yarimo abarokotse genocide yakorewe abatutsi hari umwana wahaburiye ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwitaba Imana amakuru ijwi ry'Amerika ifite nuko umwe mu baforomokazi bakoraga mu ivuriro ryari mu nkambi yaba yarafashe urwo ruhinja akaruha umuzungu byemezwa na musaza we Samuel Twizeyimana yari umwana muto ari kuza ubwenge atuye mu karere ka Nyarugenge umudugudu wa Kinyambo akagari kakora umurenge wa Gitega
mu byukuri genocide ba naru umwana uyu myaka 8 ni byiza ko musobanurira ampereye mu mizi nyuma ababyeyi barapfa ariko mama yapfuye asize uruhinja rwari rumaze nk'iminsi 5 wabona gupfa hanyuma biza kuba ngombwa tujya mu nkambi ahantu bita Kabarondo ikibungo uwarumutanga witwaga Goretti afata umwana wacu amuhereza umuzungu hanyuma nyuma twaje kumubaza aravuga ati rero uwo baza abantu baza bagenda gutya tubahereza umwana ariko numva ntabashije kumva amakuru neza hanyuma we nabonye ufite ubuhanga bw'uburyo ubabaza ukabasha gucukumbura cyane kubigezeho hanyuma uwo mwana bari bamuhaye akazina kitwa Akimana ariko impungenge nagize kubera ko uwo muzungu bambwira ko ngo iryo zina ryari ryanditse ku gashura uwo mwana bamujyananye afite urumva hawe impungenge wenda yuko uwo mwana yaje no kwitwa wenda irindi zina n'urugero yego hanyuma mu nkandi twari turi nyine inkotanyi zari zaramaze kuhagera yego hanyuma uwo goreti tuvuga nawe ari muri Amerika yego
akora iki muri Amerika
ubu ntabwo amakuru nyafite neza ahubwo ikintu numva cyazamfasha ntekereza ko nimero zanjye wazibonye binyuze kuri ya Facebook yawe ndumva ibyiza nakora na nimero ze nazazishaka hanyuma nkazikoherereza
uretse yuko ndahamya yuko niba yumva ijwi rya Amerika niba atanaryumva hari abandi baryumva bazamubwira uwo Goretti yari umuganga wuzuye yari umuforomo yari muntu ki
yari umuforomo ikabarongo
urumva ko ayo nayo ni amakuru mashya yumvikana Goretti wari umuforomo ikabarondo niwe wafashe uwo mwana amuhereza umuzungu uwo muzungu nta mazina ye mwamenye nta kindi kintu mwamenye
yewe nta na kimwe nzi ariko natekereje ko mwebwe mushobora kuzabimenya munyuze mu byo wenda uwo muzungu yakoraga
wari ufite imyaka 8 muri 94 wari umwana w'impfubyi nta babyeyi wari ufite nta wundi muntu mukuru waba wibuka wagenda gufasha akaboko umubwira uti ntunsige wari uzi ko wasigaye wenyine nta babyeyi ufite
reka mufashe cyane mama akimara gupfa nyogokuru wanjye we yari ariho ariko we yarapfuye hari umubyeyi witwa Mukarubibi Maria waho ngaho ikabarondo niwe wamusigaranye hanyuma uwo Goretti ahubwo yahise agenda amwa uwo Maria Mukarubibi wasigaranye uwo mwana uwo Goretti yarajya ahita mwaka uwo mwana ahita amuhereza umuzungu iyo nayo ni iyindi nzira umuntu ashobora kuzanyuramo kuko uwo Maria nawe twari twaraganiriyeho ariko nkatekereza uburyo nzabona nimero yawe hanyuma ukazabasha gukontakta uwo Maria Maria Mukarubibi hamwe na Goretti
none se Maria Mukarubibi aracyariho ari kabarondo yakoze cyane Samuel Twizeyimana ndagushimiye cyane kubera iki kizere wongeye kugerera ijwi rya Amerika tuzagufasha uko dushoboye
mufashijwe n'Imana nizeye ko muzabishobora
agasaro kaburaga
tukivuga kubaburanye n'ababo mu mwaka w'1994 witwa Nyiranzanywa y'Imana Fortunata ubarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega umudugudu wa Gihanga yaraduhamagaye yashakisha mubyara we baburaniye ahitwa mu Ngororero
mubyara wanjye twaburanye muri Jenoside 94 turimo duhunga
mwaburaniye he
twaburaniye muri Ngororero yabashije kubonana n'umuvandimwe wacu bwa nyuma amakuru yari atubwira ko we yageze muri Kongo ariko twebwe nta wundi muntu wageze muri Kongo tuba twibaza se abariho yaba yarapfuye
icyo
nicyo kibazo dufite Twagirimana Joseph
none iyo uvuga ngo mwatandukaniye bwa nyuma mu Ngororero aho mwahageze muva he
twari tuvuye i Nyabikenke muri icyahoze ari komine Nyabikenke Gitarama
murahunga mugera mu Ngororero hanyuma muratandukana
we ntabwo twahunganye we yaraturutse i Kigali kubera ko yari umusirikare ariko yahuye n'umuvandimwe wacu bahurira mu Ngororero baranavugana ari we murumuna we witwa Feredina bavuganye rero bavuga ko bakomeje urugendo wamubwira ko n'ubundi akiri ku kazi k'igisirikare ubwo nyine yakomezanyije n'abandi basirikare ndakomezanya n'izindi mpunzi ntabwo bongeye kubonana natwe ntitwongeye kumenya amakuru ye
icyo gihe yari afite ipeti rihe mu gisirikare
ntabwo ipeti ntabwo tubizi
ntaguzi nimba yari umusirikare usanzwe w'umusoda cyangwa umukaporali cyangwa se ajida cyangwa se serija cyangwa se majoro yari iki
oya ntago tubizi kuse twari tuzi ko ari umusirikare nyine urumva ari njyewe nari nkiri mutoya na murumuna we yari akiri mutoya twari tutari twasobanukirwa iby'amapeti
none si icyo gihe muri 94 yari afite imyaka ingahe
Joseph yarari hagati y'imyaka nka 30 na 40
birumvikana rero ko ubu ngubu ari umugabo ukabakaba imyaka 70
cyangwa se 65-70 naho ngaho
nta muntu waba waramuciye iryera iyo muri Congo mwigeze muvugana
umuntu wamuciye iryera nyine ni kwa kundi umuntu aguha amakuru ntuyizere nyine hari umuntu watubwiye ko yamubonye muri Congo ngo hafi bari mu mirwano n'ubundi wa muri Congo aratubwira atashobora kuba ati twari tuzi ko yagarutse cyangwa se wenda yarakomeje ajya muri Centrafrica atari ko njye naramubonye noneho hari umumama bari baziranye naho i Kigali nuko ubu tutazi aho yagiye kubera kugenda abantu bimuka aza gutanga amatangazo akoresheje Croix Rouge ubwo rero urumva njyewe nari nkiri umwana nyine turategereza na papa yari akiriho papa wasaba uwo mumama wari i Kigali aramubwira ati dutangira amatangazo arayatanga dutegereza ko wenda yasohora ijwi rye tukamwumva ko hari ahantu yaba ari turategereza turaheba ndetse dusa nk'aho tubyihoreye ariko njye nkajya numva umutima unyemeza ko yaba akiriho wenda wahubwo akabatekereza ko nta muryango ukiriho ariyo mpamvu wenda yaba yaracecetse ejo ndi rero kubera ko nkunda gukurikirana ibiganiro kubera nagize impanuka kenshi mba ndi hafi ya radiyo nkajya nsanga ku ijwi rya Amerika kuva kiriya kiganiro akandi gasaro ukora nkajya numva ko hari abantu n'ubundi nabo babuze muri icyo gihe kandi ubu barimo kuboneka ndavuga nereka nanjye nshakisha uko tuvugana byibuze wenda niyumva ko hari umuntu uriho niba nawe akiriho akumva hari umuntu uriho azavuga cyangwa se natwandikire tumenye amakuru y'imvaho
yego twagira Imana Joseph akaba yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda muri 94 afite ipeti ritazwi neza ariko ari mu kigero cy'imyaka hagati ya 35 na 40 akaba ashakishwa na mubyara we witwa Nyiranza Nwayimana Fortunata niba rero umumuzi yaho ngaho muri Congo cyangwa se muri Centrafrica no muri Congo Brazzaville n'ahandi hose muri Afrika aho yabari mukaba mumuzi muzatubwira hano ku ijwi ry'Amerika nawe na gasaro ukaburaga murakoze cyane
murakoze
agasaro kaburaga
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango we ikigaragara nuko yavukiye muri commune Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankuba ariko se ntazwi nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'impfubyi ikimasaka turakomeza turangisha umwana wi twa Uwase wavukiye Masaka ndetse agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka ararangishwa na musaza we Ferdinand hasingizwe umukiza ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera
mu mwaka w'1993 nuvuga ngo twari mu mujyi wa Kigali ku ntambara yariho kiriya gihe ariko ubusanzwe ku ivuko ni yari prefecture ya Byumba Icyahoze ari komine Cyungo noneho twari kumwe n'abavandimwe bacu bose umusaza umukecuru n'abandi bavandimwe bo kwa data wacu aya twari i Kigali dufite inzu tubamo abantu baduhaye inzu twabagamo ntabwo twari mu nkambi
hanyuma bigenda gute rero
mukuru wacu kwa data wacu witwa Bugarame yari afite umugore witwa Mukankubana yagiye kubyara i Masaka kuri centre de sante noneho icyo gihe ndibuka ko nari mfite imyaka 12 11 numva bavuga ko mukankubana ngo yapfuye ngo nishwe na malaria kubera ko icyo gihe twararwaye cyane kutamenyera ikirere twari twimukiyemo gutyo ubuzima bugoranye aza gupfira i Masaka ariko apfa havutse uruhinja umwana bamuhaye izina ryo izina rya Uwase noneho icyo gihe mukuru wacu wundi witwa Gasana Apollinaire niwe wari kwa muganga i Masaka we n'ubu aracyariho kuko uwo mubwiye bugarame umugabo we nawe nyuma yaje gupfa kubera uburwayi Gasana Apollinaire niwe wandikishije umwana ku myirondoro ya Uwase ubwo Gasana bamwandika nka se na Mukankuba na nyina ariko Mukankuba nicyo gihe yahise apfa de Masaka icyo gihe 1993 twaje gusubira iwacu mu cyari zone tampo dutahutse ubwo umwana asigara mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka n'aya makuru duheruka abantu b'abaturage turagenda turiturira nta kandi gakuru kubera ibyo kwiga nakajijuka n'ibiki njye nashoboye kwiga mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndangiza na kaminuza ariko ndagutekereza se mukagira Imana niko nakuze se uriya mwana wacu ese yaba kibaho ntiba ariho se yaba ari hehe gutyo amakuru duheruka nayo ngayo umwana avuka ashyirwa mu kigo cy'i Masaka niba ariho ntabwo tubizi gusa nanejejwe n'ikiganiro numvise mukora ndagikurikirana atarukaburaga noneho ubu mfata icyemezo cyo kuvuga ngo nzabandikira ndebe niba hari ubufasha
Ferdinand hasingize umukiza rero nagira ngo ngushimire icyizere wongeye kugirira ijwi rya Amerika ubwo tuzakora ibishoboka
cyane rwose turabakunda turabakunda ariko
murakoze cyane
Imana ibahe umugisha
uyu munsi turibanda cyane ku bana bashakishwa bakaba baranyuze mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka ndabanza ntumikire umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka w'igihumbi 1991 izina rye ni Nyirantambara nta rindi zina dufite ari mu Bufaransa aho yageze avuye mu nkambi ya Murambi mu cyahoze ari komini Kiyombe hari muri prefetura ya Byumba yavuye mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 niba umwana witwa Nyirantambara ushobora kuba akomoka mu cyahoze ari komini Kiyombe ari uwawe cyangwa se ari umuvandimwe wawe cyangwa ukabuza abo bafitanye isano duhamagare mu bana barerewe mu kigo cy'i Masaka harimo uwa Kabaganza Jacqueline uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Gacuriro ni umushakisha
nabuze umwana muri 1993 wabaga muri Oruferina
none wamubuze ute byagenze gute
njye mvuye ku ishuri naraje barambwira ngo hari umumera dogutive wamujyanye mu Bufaransa
uvuye ku ishuri bakubwiye ko umwana wawe bamutwaye wiga gufite umwana byari bimeze bite
nabyaye ndi minere
wabyaye utaragiza ku myaka y'ubukure
noneho rero umuntu angirira imwanzuriza mu ishuri
none se usubiye kwiga umwana wamusigiye nde
nabanje musigira mama umbyara kubera ko yari umukene ngarutse nsanga ameze nabi yatakaje ibiro ameze nk'uwenda kurwara bwaki burugumetri wayoboraga komine y'iwacu angira inama ngo mutware muri Oruferina
iyo komine ni iyihe
komine mushubatsi mu cyahoze ari prefecture Gitarama
akugira inama ku mujyana muri rufuri na iyihe
ya Senta Gatri yabaga baraje kubatereta mu buryo twe tutazi
baba tereta abandi batereta abandi
nyine bo bagiraga negotiation n'imiri n'amakomine bakavuga ko bashaka abana b'abantu hari batishoboye kugira ngo babafashe sinzi ibyo baganiraga we bakaza babigusaba nk'abakomenyesha
bagusabye rero ko umwana wawe ajya muri rufi na Saint Agathe mujyanayo
mvuye muri vacances burugumestre yantumyeho ngo ninzambwire kuko nayo negereye komine ahita nkorera icyo kiganiro ati warese umwana wawe tukamujyana muri Orferina y'Imasaka muri Saint Agathe kuzongerwa mubona ko byagufasha nawe ukiga
burugumestre yitwaga nde
munyankumburwa Emmanuel
none se wowe umuntu aje kukubwira ngo mpumwana wawe nge kumufasha ntago uje dutekeze wa mugani wa Kinyarwanda w'impuhwe za bihehe
nari umwana muto cyane udatekereza ibyo numva nshaka kwiyigira gusa numva naravuye mu byanjye kubera gutakaza amashuri ntago nigeze ntekereza ko hari ibindi bibi byabanyuma
reka tuvuge ko nta bibi byabaye umwana agiye muri Rufarina Imasaka agiye kurerwa n'ubu bamwijyaniye yajyanywe na munyankumburwa yajyanywe nande
yajyanywe na mama n'imodoka ubwo n'imodoka ya komine
hanyuma se wamenye ute ko yajyanywe mu Bufaransa
banyeretse ifoto ati umwana wawe rero yabonye mère adoptive witwa Catherine wari uri ku mashuri icyokora twazanye adresse y'uwamutwaye iwanyu tuyishyikiriza komine ndetse n'umubyeyi wawe none deri foto yasize niyi
iyo foto sura yifite
iyo foto nayijyanye muri ministeri y'iterambere ry'abari n'abategarugori ndiho ndashakisha barayinsaba isigaramo
ubwo hari ryari
ndumva hashize nk'imyaka igera muri 7
na n'ubu ntacyo baragusubiza
bo byarabananiye urebye bandikiye ambasaderi w'Ubufaransa icyo gihe ni ministre Nyirahabineza Valeri wabikoraga mbona nta gisubizo gifatika nawe nta gisubizo gifatika yabonye nyine kubera ubukene ndabireka ndabicumbikisha
kubera ubukene urabireka umwana wawe uramwibagirwa
ntabwo namwibagiwe ariko ubushobozi mfite nagiye no kuri ambasade y'Ubufaransa ngiyeyo bakambwira ngo ninjye kwandika muri interinete ngo mbandikire ntibanatumye nimvira ibyo bansaba rero bikaba bisaba amafaranga nari umushomeri nta kintu ndiho ntacyo mfite
uwo mwana wawe hari izina wamuhaye yagiye afite izina runaka
nyamara kumubyara na mwese umukunzi Christian uwo muzungu ngo wamutwaye rero ahindura izina mwita Rafael niyo makuru bampaye yari yarabishyize kuri adresse ye kumwe batanga adresse yose iri complete kubera intambara bintu byarangiritse narabibuze kubera guhunga ntabyo mfite
nuvuga ko utigeze wemera ko umwana wawe ajyanwa mu Bufaransa
ngewe ku giti cyanjye nasanze baramujyanye sinabyemeye
nta n'urupapuro wigeze uhabwa bwemeza ko umwana wawe yagiye
burugumestri wenyine niwe wambwiye ati umwana wawe yaragiye mu Bufaransa ariko we banza wige nurangize uzafatire adresse mujye muvugana nabo umwana wawe uzongera umubone
wirambirwa uzamubona ijwi ry'Amerika nimwe rikorera komera kandi ugira umunsi mwiza
murakoze Imana ibahumurize
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Abana dusorejeho nabana babakobwa b'impanga mugo rukeye na muhora keye bashakishwa na mukuru wabo Mukantabana Maria ari mu karere ka Gasabo murenge wa Nduba kagari ka Gasanze
na abana barumuna banje umwe yitwa Muhora Cyeye undi yitwa Mugoro Cyeye
ni barumuna bawe
yego tuvidimo
aba bana bari impanga
ibari impanga
hanyuma se bagiye bate byagenze bite
mama we yamaze kubabyara bamaze ukwezi ahita apfa papa rero ahita bajyana mu babikira batuye hariya munsi ya Sainte Famille mu mujyi ahita ajya kubarereza kubera ko atari abashoboye
ubwo hari ryari
hari muri 1986 bara bareze rero bajya babamusubiza nyine akabananirwa konje akabasubizayo uke rero baramubwira batatu abantu tabashoboye kandi hari abazungu bashaka ati tugiye kuba baha babijyanire bajye kubarera we ntago bashoboye ubwo kubera ko bari baramuraneye kubera ubukene arangije ngarabyemera twero nta nubwo twari tunabizi arabatanga rero nyuma tuza kumenya amakuru ko yabatanze ariko ntitumenye aho bagiye amakuru twari kuyabwirwa neza nyuma n'abakobwa bari batuye iwacu twari duturanye babareraga bakoraga aho ngaho mu babikira nibo batubwiye yuko ngo batwawe ngo umwe yatwawe n'umudage undi atwarwa n'umubiriki nuko ngo bagiye
bari impanga ariko barabatandukanye
barabatandukanyije
papa wawe atanga abo bana mwari mutuyeye
mbere twari dutuye mu cyahoze ari komene Kacyiru segiteri ya Kagugu
abo bakobwa bababwiye amakuru bakababwira ko abana bagiye mu Budage undi akajya mu Bubiligi umbwiye yuko aribo babareraga nta mazina babahaye yabo bazungu babatwaye
oya ntayo baduhaye sibyo kuduha amazina ababikira babatanze
abo babikira babakarikwita ko bakiri mu Rwanda umaze guca kenge wigeze ubegera kugira ngo ubabaze niba hari amakuru bagira baguha y'abarumuna bawe
ntabwo twigeze tugiye kubera ko kujya mu kigo cyabo ntabwo biba binoroshye nta n'ubwo niba gukinguriye
ariko n'ababikira bakunda gufasha abantu n'ababikira basohoka bajya gufasha bakene ushatse wakwegera umwe mukirugwa mutemberana ukagenda umubaza amakuru kandi yayakubwira
bo hari igihe twigeze kujyayo kera intambara ikirangira batanga ubufasha icyo gihe bwo guha bafasha abantu ariko tujyayo mbese mu buryo bwo kugira ngo badufashe ariko mbese iyo gahunda twari tutari twaye ikaga kuko ntitwari tuzi icyerekezo cy'abo bana twari tuzi n'uko bimeze twari tukihuzagurika kubera kuva mu ntambara
none abo ngabo bababwiye ayo makuru bayababwiye vuba aha bayababwiye ryari
batubwiye vuba aha ngaha nibwo twabitekereje tumaze kumva nyine amakuru yo ku ijwi rya Amerika nyine uko abantu bashakisha babo baburanye ubwo nahamagaye uwo mukobwa wabareraga ndabimutekereza ati nanjye ibyo bintu narabitekereje maze kumva ijwi rya Amerika agasaro kaburaga ati nagutekereje ngo nibuze nawe ibyo bintu nibura uzabitangire urebe ko hariyo abana mwababona nuko nabitekereje nyine nuko ndavuga ngiye guhaguruka rwose nanjye mbere ko Imana yazatwereka bariya abana niba bakiri
urakoze cyane nongere ngo ushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika Madame Maria Mukantabana tuzagufasha uko dushoboye kandi uwaba wese yumva ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi udasanzwe twizihiza isabo kuri imyaka 25 radio yanyu radio ijwi ry'Amerika itangiye kubagezaho ibiganiro akaba yarumvise abana b'impanga babiri bavuye mu Rwanda umwe akajyanwa mu Ubudage undi akajyanwa mu Bubiligi wamenya amakuru yabo umwe yitwaga mu Gorukeye undi akitwa Muhorakeye nta yandi mazina tuzi ariko tuzamenya ayo bahawe bageze i Burayi wabamenya yatubwira hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze na mukuru wabo Mukantabana Maria nogere ngushimire Madame Mukantabana ugire umunsi mwiza
ndabashimiye nanjye cyane rwose mu kwitanga mu gihe
agasaro kaburaga karabonetse
uko twabibabwiye mu ntangiriro iki ni kiganiro cy'umwihariko agasaro kaburaga cyategura ibisabukuru y'imyaka 25 ya radio yanyijwe rya Amerika niyo mpamvu twibanze ku nkuru zidasanzwe z'abana baburanye n'ababyeyi nziko mutwandikira muri benshi ariko ntitwababonera umwanya icyarimwe ntimucike intege mukomeze dufatanye dushaka agasaro kaburaga ni hano dusoje ikiganiro cy'uyu munsi na Venus Nshimimana ku ijwi rya Amerika.